ngizwa mina wemfana ngeke ungenzele lutho wena owabalama kamnandi hey shundungu ninyana ngayensizwa mina wemfana ngeke ungenzele lutho wena owabalama kamnandi Pendungpego ngiyana ngayensizwa mina wemfana ngeke ungenzele lutho wena owabalama kamnandi Nishutu kuluga mfano bala magama kwemfano Ukina wala tumuku vega hoba ya usha imbama Nishutu kuluga mfano bala magama kwemfano Ukina wala tumuku vega hoba ya usha imbama Pendu mpele Nginya gana ensiswa mina wemfana Ngegu ngeze lujo wena Kwa bala magama Shundu mpego Nginya gana ensiswa mina wemfana Ngegu ngeze lujo wena I'm so in the
Shine, that's a